suivre les fanga
Justin Lacouréali, refondation. O danye mimbe fo sisa frontier fanga nona binake kalo biworo kono okora ko sanduru ka bo sebe ni talidona maître Bibata Nyandu noye asika fo senfala doye yo fo selido senfe minjira la jamana jabaranna sika fo niye dugudewu ye noye civil yo oni sorasu keme biwolo wula nitani woro la jenyoko fe kata fevrier kalo tletan durunana kase tletan konotoma Mamudu Haruna Jingare, noye sika foni nyemgoye. Ko ye se kofo ko abseka ke kanyesi sigibolo nyemgo uma tuka jo kalata na taula. Ni sika fo bara kuncheluna fanaba nyini ka jamana tigia togo di Brigade General Tianima anika sorasi jala korota General Joroma ka sababu ke aka nyemwa ye Niger jamana koronali minanina. Ufana ba jira ko yafaka ke samba flani mugani saba juye kalo. Le mugani warona fanga cheni ke baga uye miye sivili jamana kuntiri suganile Mohamed Bazoum Gueye ka bo fanga la.